con Lizzo.
Hata sijui kichwa kinawaka moto na waza mapenzi, nikikuona unanifuata mpaka kwenye ndoto, hadi nasinzia nikikuwaza, mie nakumbuka utoto. Mbona baridi nje umekumbatie, wenda nitapata joto.
Na penzi linazidi, unanipeleka spidi, moyo wangu ndo shahidi, navyo kupenda waidi.
Fanya hivyo hivyo laida, oh baby nipe laida, nishike huku laida, mimi napenda laida.
Fanya hivyo hivyo laida, oh baby nipe laida, nishike huku laida, mimi napenda laida.
Mali unanisafirisha, mapenzi matamu nani anabisha. Obebe umenibadilisha, wanaona wivu siachani na wala. Hatuziogopi zoza kwa ukelele, na kuwaidi sendi mbali na wala. Hata kuzikwa nitazikwa na wala.
Na penzi linazidi, unanipeleka spidi, moyo wangu ndo shahidi, navyo kupenda waidi.
Fanya hivyo hivyo like that, oh baby nipe like that, nishike huku like that, mimi napenda like that.
Fanya hivyo hivyo like that, oh baby nipe like that, nishike huku like that, mimi napenda like that.
Now the music on this one, I gonna feel it deep.